Wonke umzali uyaqonda imithelela letha ubuhlaphahlapha enganeni ngenxa yesahlukaniso. Ikakhulukazi emva sekwenzakalele konke kulabo asebedlulele isimo baye bafise ukubuyela emumva baqhawule sehlukaniso. Ukucabanga ukubuyisa umshado wakhe isibili ngenxa yomntwana kuyinto ehloniphekile nokho. Uma laba babili benganamqondo ocacile ngezinto ezadala isehlukaniso kwasekuqaleni kusengaba amanzi emhlane wedada uphinde bashadane ngaphandle uma sebezilungisela ukuguqulela lezo zimbangela ze-divorce. Hlala ungasuki emsazweni wakho ohlelweni ezomndeni la khona sezobuka kabanzi udaba olunjalo namhlanje. Angibe ngale mlalo ohloniphekile ezomndeni uhlelo ukulethela izeluleko eyiphathekayo ngabaka Focus on the Family. Sithola umbuzo oyinhlabamxhwele komnye umlalo wethu othe, ngingaqhubeka nomcabango okubuyela emshadweni wami ngenxa yengane? Sobabili singamaKristu ngeshwa sigcine nje sesihlukanisa. Emasontweni ambalwa edlule ngizizwa nginomzangedwa ngalokwehlukana esimeni senganyana yethu. Nicabanga ngenze kuphi? Awuchazanga nokho izinto ezaholela esahlukaniseni senu. Nokho singaqagula ukuthi zibandakanya ukuthukuthela nokubaba kwenhliziyo okwakukhona. Uma wena nowakwakho nikulungele ukulahla leyo mizwa bese nihlabele phambili phezu kobuhlungu nonqobuzano olwenzeka, maningi amathuba okuba nibuyisele ubudlane benu ndawonye. Uhlaba esikhonkosi noma uthi ufuna ukwenza lokhu impilo yomntanakho. Okungaphezu kwalokhu-ke ukuthi iBhayibheli sitshela ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isehlukaniso, okwenza singananazi ukuthi ukubuyisana kwenu kuyicebo lakhe elihle ngempilo yenu. Siphinde futhi sikusho ukuthi lo Nkulunkulu wasinika isipho sokuyikhethela. Lokho kuchaza ukuthi nakuba wena ungathanda kodwa uma uwakwakhe ngayihoyi akukho ongakwenza ukuguqula ingqondo yakhe. Ungaqhubeka uthandaze yebo nebala ilokho kanye esinqusela kukho. Mhlawumbe uvele usuqala ukucela uNkulunkulu avule indlela enhliziyweni yowakwakho ze kuvuleke ubuyisano. Uma kunjalo ungalibali nokukhulekela isimo senhliziyo yakho futhi. Kuyavamisa esahlukanisweni ukuthi lo omunye udebuka inhliziyo yomunye esigulini sokusicinga naye azilungise nakweyakho ukuze kube neselapho. Seke wayinxusa lenkosi ukukhombisa amakhona enkambiso yakho odinga ukuyendlala i-altar lawo na? Unalulwazi lokuthi nawe kungenzeka waba nesandla ekuhlukaneni kwenu? Uma ungakaze ngakho ziphi ithuba uyihlole ngokwethembekile bese ucela ubaba wakho sezweni ukubona izizinto zenhliziyo yakho nemicabango yakho. Isiqephu sesibili kungaba ukuyibandakanya olulekweni olungezokuhlukanisa nokubuyisana okunokwenzeka lukhona ebandleni mhlambe okhonza kulona. Ube nabazalwane nje abambalwa kodwa nikwazi ukuvulelana izifuba ngobuqiniso nokwethembeka. Yilapho-ke uzokwazi ukuyibona amakhono akho. Uzokwazi ukuzibona ngeso labanye abazalwane wena ubungazazi ngalo kodwa bona bakubonayo kuwe. IBhayibheli lokhu likubiza ngokuthi insimbi ilolenye insimbi, Izaga 27 verse 17. Kungaba isikhathi esibuhlungu leso nxa uNkulunkulu ehuzula amaholoholo empilweni zenu kodwa uma nimvumela lokho kuyakhululana kulethe nempiliso. Uma lo owayengiwakwakho naye kulungele ukuhamba lolu hambo lokuzihlola, kungathiwe sekufika ithuba-ke lokuba kunolulekwa nini nobabili. Kulapho-ke usengaqaqinisa amagxathu okubuyisela umshado wenu. Lokhu kungathatha isikhathi, ukusebenza kanzima, isineke, inhlakanipho nomoya wokwehlukanisa. Nokho siyakholwa amava akho angaba yimpumelo uma nobabili nikulungele ukuyikhandla. Ngokuqondiswa nezeluleko sizwele wemukelekile ukusithinta emnyangweni wakwaFocus on the Family wezeluleko kwethi 031 716 3300. Abaluleki bethu bangaphinda bakudlulisele kubaluleki bezemndeni abakufundele abaseduze nawe. Sethembile ukuthi wena nowayengiwakwakho nizozibukisisa kahle bese niyasebenza ekwenzeni uguquko oluzoqinisekisa impumelelo yokubuyisa umshado wenu. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Hlangabezwa ohlelweni oluzayo.